Anyị na-eje, anyị na-eje, anyị na-aga na ludo.
From proudlymp3.com.
We will see. We shall see.